kusa obadala cheche na wafe wakero tata tachala bikako obaya ntawa abantu eno banyivu nekomete mbaka nokona ngabakaba abamanyo bolonje enkola ya tata bwe yalenga tabula obaya ntaweyo jetota enza na komulaba babana be ono bwe busongo obolinye kana keyo mu bantu bambe tero batase bonna baline kibuzo gye mpitira babuza babuza aliwa abantu bagala kabaka wabwe bebuza omutandaliwa bambi tomala biseera mu nkyeyo gyali eno bagamba aliwa abantu bagala kabaka wabwe bebuza omutandaliwa bambi tomala biseera mu nkyeyo gyali
Cigarette to moon.